magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa laga daahfuray tababar ku saabsan tacadiyada loo geysto haweenka iyo caruurta. Tababarka ayaa waxaa soo qabanqaabiyay ururka haweenka garab walaal oo kaashanaya hay-adaha Save the Children, Gareedo iyo Daneedo. Xariimo Sheikh Shucayb, gudoomiyaha ururka haweenka garab walaal, ayaa ka warramaysa ahmiyadda tababarkan.
Ma ururka garab walaal waa Manan Youth Development Organization. Maybe intaan isku koynay geeka tababar oo nindarar doona lama barre hobi lahayra, kaas oo may leeray lunku hadala doona tacadiyada oo ka dhiyow haweenka iyo owlaada, hadu guud ahaan bini'aadamka oo horaan qaadan awareness yay hatan yama inistaren gareyahayno. Kaan may leeray treninkaas lama maalmooda nindarar doona, taas oo isku wada qayb qaadana. Ka qayb galayaalka dhamaantiin may baa rajaynayaa in isku wada faa'iideysato doonta barnaamijka kaas oo isku kaalaadeen hay'ado shal ee hay'adda ururka garab walaal Gareedo, Save Children iyo Daneedo oo fanka lahaytay mise macnaha in barnaamijka dardar diyaasay marka ururadaas oo hormudanka ah mise partner wada ah oo special unoon meel ay partner laayeen hay'adda oo Gareedo oo muddo lama sano igogo tababaraha nimbiyayeen waxaa dhisayeen ururka kiidaana capacity building failaanin soo biyan faa'iidadiisa geeg surmayni uno bulshadii walaageenahana bari reedanka nagana oo tababar siina bulshada dhatiya walaag culaysyadii iyo cunay caqabadoogii jaray xadgudubyadii dhigaa inay dadka la baro inay qof bilaadan inay la xadgudub inay dambeeyta oo qalad eeta marka howlana sii gudugalaana.
Tababarkan ayaa maalmaha uu socdo waxaa lagu wadaa in lagu dhiso maskaxda ka qaybgalayaasha oo laga soo kala xulay qaybaha kala duwan ee bulshada.